kwa mjuku wako Twisted Pizza. All Stars Music Bar, Mr. Tango, Tingika Music. Ama kweli binadamu ni mavumbi, na mavumbi ni atarudi. Uwe Mulungu uriye tulu, kala nongori baba. Mioyo inaluma kaunara kunena, ulirete zino. Mshauriwe umcheshiwe huanena, uendete vino. Kala le salama mama, salama. Ana unakula, uende salama. Ana oka asuka tona pola. Samita, Raymond Rama, Isaac Mumba, Sidi Katana, Nasada Katana, Thomas Mitante, Karani Mitante, Kaingu Mitante, Nakarendo Mitante, Gladys Mitante, Charo Mitante, Namoris Mitante, Manamba ina salama. Una rira, una shononeka mioyo, inahuzunika, alipanga lomola, kweli, alinapinga mizi, ama kweli binadamu ni mavumbi. Mavumbi ni atarudi. Uwe Mulungu uriye tulu, kala nongori baba. Mioyo inaluma kaunara kunena, ulirete zino. Mshauriwe umcheshiwe huanena, uendete vino. Kala le salama mama, salama. Ana unakula, uende salama. Ana oka asoka tona pola. Kavumbi kaini na mate zidi. Sino famili Laga. Steven Mvera, Tumaini Kombe, Lilian Mahenzo, Amarandu Kombe, Saidi Kea, Michael Kea, Tito Kea, Rahema Kea, Nabili Kea, na Tony Kea, Kahunda Mitante, Katana Mitante, na Ibrahim Mitante, Yevu Karisa, Kapumbi Karisa, Emmanuel Karisa, na Daniel Karisa, na Raymond Karisa, Mame Juma, Pia na Yanakulaga. Producer Tiger Naye, Anabawende Salama, TMC Production, Mr. Go, Tingika Music.